tolumwanga ku nsiri kyova onyumirwa engoye wakupoli nafiga mbobanga owulidde empaka ez'abalungi mu nsi yakwono n'ebirabo akusinga tannalabika. Nakufunanga kirabo mama okuva ewa Katonda yegwe munyenye yange emulisa wepita nakumiranga kukwe nere bizibu byange bibulirawo nankulaba dala yekwe jagala wenka.
Tundaba bambi kumato
ayekwenja galawika
Mwele mkazi mwesi kwa nakuma wakata
Talaye uwe njagala weka
Mwele wanga okuda bambi kumato
Talaye uwe njagala weka
Kawa kuteganya kumuru bambi balekemba
Talaye uwe njagala weka